nkwansɛm brɛ ni onua ebra to sɛ obetie nkwansɛm wɔde asɛ obɛfrɛ obi bia ɔbɛn wo no wɔasɛ wɔ sɛ nkwansɛm ɛbrɛ edu onua asɛm a ɛmɛ abotɔyɛ mu ɛmɛ anidasoɔ ɛma wohunu wo daakye ɛma wohunu kwan a wofa so ɛne wo nyankopɔn ɛnante san sɛ onyankopɔn ka kyerɛɛ israel ma no sɛ israel se na mɛyɛ wo ɛsiane sɛ mɛyɛ yɛ wo se nti siesie wo kɔhyia wo nyankopɔn ɛde yɛhu sɛ nyinaa de ahoboa mu na yɛwɔ sɛ yɛpɛ onyankopɔn nkyɛn na yɛatena sɛ ɔpie a na yɛmu biara nyɛ ɔyere aba sɛdeɛ atwerɛsɛm no ka sɛ sɛ kristo pie a ɛnoɔ nyinaa bɛhunu nti nyɛ nnipa nyinaa na wɔbɛka wo wu ahwɛ amene wommie no deɛ ebi a ɛberɛ wobɛpie no mu pɔfiri mu no na yɛda te ase na sɛ bɛyɛ a wonyɛ ɔyere aba nti nyɛ ne wokyɛ nkɔ asɛm bɛsɛ sɛ wobɛsi wo tra se ne abɔ mpae ɔnokwafoɔ ne wɔawurade wɔ mmada wase wasɛm ba koa sɛ bɛyɛ adwuma sɛ aba wo nkyɛn awurade bio ma akoma m na wɔma ngye w'asɛm ndi yie na wohu kwa bɛfa so atena ase sɛ wopie a ɛmu biara nyɛ ɔyere aba yɛda wase awurade yesu kristo din mu ɛna mebɔ mpae ɔyɛ m somfoɔ akwa hayford ɛna mene mo ɛkyɛ asɛm nayɛdasoa ɛwɔ potekasɛm no sɛ the blessing of honoring the sabbath or the lord's day sɛ awurade da no ɛhyira a sɛ yɛdi ne ni a ɛwɔ mu nti yɛhu sɛ yɛfa atwerɛ no wɔ Isaiah chapter 58 verse 13 to 14 na nea na ɔka ne sɛ sɛ woansanka wo nan homeda na meda kronkron no woanyɛ deɛ woa wopɛ na wofrɛ no homeda no sɛ anigye ne awurade da a da kronkron a sɛ ɛda a ɛsɛ ne die na wodi no ni na woamfa wo ara woakwan so na woanyɛ deɛ wo ara wopɛ na woankeka nsɛm hunu a onua wotumi sɛ nnipa wɔ dwumadie di papapa deɛ di kan deɛ bɛdi nka ka sɛ saa da no deɛ ɛsɛ yɛdi ne ni saa da no yɛda a ɛhie anidie paa woansankasanka wo nan kɔnante biribi basabasa ɛnɛ nnipa adu kɔsi ada a anaa memene da no mena meka sɛ sɛ wode memene da deɛ ɔkɔ ɔsom memene da na ɔsom kɔsi ada no yɛ ana nsusuya bebree wɔ mu yɛhunu sɛ ɛyɛ na yɛka sɛ wɔmemene da da no deɛ yɛ sɛ ɔmofɛ no religion but bɛhu sɛ sɛ ɛda no du hɔ a ɔdi ne ni ɛwo a wafoa sɛ yɛn da no a ɛyɛ awurade da no a ɛkɔsi ada no a yesu kristo sɔreyɛ no yɛdeɛ ɛnyɛ koraa yɛni brɛ kɔmemende ni sɛ ɔkɔ a ɔkɔ sɛ nɔnso anaa nɔnso a wobɛfiri wɔ na bia no anwummerɛ no nom yɛn deɛ obi wɔ hɔ a adwoada ɔnkɔ asɔre ɛbra da ɔnkɔbɔ mpae wokua da ɔmmɔ akɔsi ne memenna so de kɔsi ada no a ɔbɛba no onya bɛduu hɔ a ɔbɛ sɛ yɛde bɛyɛ dɔnhwirimmienu pɛ de yɛ asɔre masa sɛ ka sɛ wobɛsome wobɛsɔre awurade a memfatefoɔ no sɛ ɔsɔre ɔsɔre ɛyɛade a kyɛ sɛ wobɛgya ho nyinaa ma awurade bɛtontom no sɛ ɔno na ɔde na wotwene nyinaa mu na wotwene nyinaa ɔde adom wɔ ɔbɔ wo ne wɔbusua ho ban sorɔnko ɛti ɛni sɛ yɛsankasanka yɛnan sɛdeɛ ɔka ne sɛ na wofrɛ no saa da no sɛ ɛhia no paa sɛ wofɛ saa sa meda no sɛ ɛyɛ da kronkron a madi nkaka ho asɛm dada na wofrɛ no sɛ ɛyɛ anigyeda ɛyɛ da ma m'ani agye Awurade mu anigye no ne m'ahoɔden ɛti wɔ sɛ the joy of the lord is my strength na sɛ saa da no wɔmmu no abɔmfia na saa da no woma w'ani kyi a awurade se ɛneɛ wɔbɛhyira wo onua ɛyɛade ɛhia paa ɛyɛ promise kɛseɛ paa wobɛpagya yɛn ɛde akɔ biribi ankɛseɛ na ɔrennyaw yɛn na ɔrempa yɛ da ɛnɛ obi te asɔre dɛm Sada na kasa obekon obosi ye ko na asia soro ha ena me ko wedding ena me ko high floor ha ena me ko sada no sad o si wan nye dia wara wo pa si ya ti asie yi pa e kito fo hwira dia o nyankopon sem je se e ye da ye tusuo na ye didi ni nia o nyankopon de na ensia ne boy adie nyina dia toso danso no Osu wo home efi na dibom nyinara eh ye kisofo ko shada no pa na obeba sori no ko meminda no mse ko shada obeba no obe ni nyoma nyina ewie no ko shada no pa no efi no obe wona be na wasoni se jufu nti sofo wor kanyame asema wo cheche no na abankwan na nida so nya yakopon na ase e na ye fe ne sei oti no oti to betra wa nshira bono fira na obremu nyankopon we ya na mo a wutuo sampa so wudi dani ni wan sanka wonan na wanya de wa wo pe ah ebrade se obamu wa yishira bishira wo papapa eho ana woni pa chi ebrade ho ona bible no se won wode won ho tu ebrade so no Adie nyine di boa wɔn na ewie wɔn yie ɛwɔ ne tiri mpɔ so. Ɛte me nua wo tie me. Sɛ yankasa yɛanyɛ akoma so adeɛ na sɛ saa da no yɛdi ne ni sɛdeɛ twerɛsɛm ne ka no a Onyankopɔn bɛpagya yɛn ɛwɔ wiase wei a yɛte mu asase wei a yɛte soɔ no ɔde abɛkɔsi mmapɔmma akonnwa so. Ɔbɛpagya yɛn. Na obama enya impact ewo sa asase wo ya yete so yi na ye wi ase mu yase hu se eye because ye boshe kase pa but the christofo enhu ye yiri di agro na ye ni ayepe ku se da ba ku ya ye yankopon di amaye eni ndi ni yare bebrebe ye o ku se da ba ku ye top pressure e ma ye hu ni ya top pressure ma ye hu na ye kwa kwa ha no Sa ku se da ba ku yan so ana yedinya diabetes ya ku si chire nyoma ni yedin ss e ma ne buru so so adofonom onyame doye enti ana oboye no ye bible no ayen hwese de e dia ma ye se onyame di enansia ne bo so ni asase na da toso so no onhome wona di bomu enti no ss ye di ewade e da no yedin ni na Sebeya, what kind said your kind of Isaiah? Tea, you know what you honor? I say, na wanki kakika in some humua. And I wish some woman say, Kisonia master and walk with the question being some hum kua. Tifie, non con consa, con consa. Anna, oh dear. Na bi kura ebetena yes obetie preachings ebebi bebre obi a sometimes radios but is anu nu wo dem a wutie radio so nyam sam no enya sori dem ese okoshia dem na ukọ sori ukọ da eni soma nyankopon ahoden na ode amma wo na wo twi nyina ekru bi won ensuo nto be more than 6 months na ensuo nto Etiema kromho fo asofo ewo kromho nyina nsori ewo kromho nyina ehia ase ye ko na yakohye bebi fa ko na yabompa ye na onim nyankopon na ye som no no ese ye nyen ahotoso wonmu enye gidie wonmu se obetimi ade obetimi aye bibiara maye paul si mitimi ade nyina ayo o christa o shame den mo e di ebra onyina jitum no di da da bi si wo se da na yewrade da da na yewrade da maye iko bompai iko twen yewrade enim se nsu beto san se emfudi esei enya nsu onom tutu form ye bre na nipa ne mo nyina na num nsu e wo nsu a etin ba kum na wokɔ no so fui sintam mo bible so mpenifo de edi won fitagu wo kon mu kromo ha himfu nyina akoshiai na wokɔ no abema bakopɛ onim dia ne yakopɔ tumiye enu nti wanka wona dwum sɛ de bi mu kaso na weya yakɔ ekura ɛsɛ betimi atɔk kakkan bi kakkan sɛ mu hunu kakkan sama hunya ya yakɔ ekɔ hwɛ bara bema no ekɔ no nokɔ fa chinye edikitai adin jara fa chinye no oni se empire okobo no nyankopo betie no oria omkuzu bo bom paye sa omo bom paye sa na wiom sakrai wiom sakrai no bibia akra nkita ne chinye no ah ojina wono nsuo no fra se se eto obi ne chinye no diwanse nsuo na tre oni penye osi o isue ena se de ebe ili anfa chinye o kwa no woni gidi o se munu ke kana ye wonde bra bantere kwa de odum dia nyankopon do onya gidi o nyankopon mu odofo a wuche mi se onya gidi o nyame asem na wutie nyame asem a ye chacho konkon papa pe ye chacho papa pe yo so beto na mo ma ka che jojo se mamre se huma infu wonu mu johana pa ewiana na jono yo dia ewu mu nyina pe na wo yesa me nyame medi wo chi na me shira Mama wakwa nyina ya jojojojo. Abante akoyi. Oni mo nyankopon sedia otimiye. Eni ntino ofa chinye. Isu toye. To anu kwani obi a. Okura chinye no edi si ni suo na edi befie. Sase na ojidie se na nyankopon betimi aye. Wankansem ho ni bi. Sofo kwa okoko ameka hwe kura no. Me nkohwe mama yenye den. Yankopon pa hwe. Hwe obi a kasa kasa basa basa. Na onji onyakopon di no yakopon si sa nipa no onya hwe emfu ni nchen e nkwansam na wuti mse da foforo so de ube pese ube head to aso na wa e krado na wuti nkwansam na nkwansam e free life word media ministry ana e buy e we yefa wa Ghana ene United States of America e yamso mfa kwa Hayford ana ene mchase mi nyamisha mu se wuti nkwansam da foforo so My telephone number is 0244-869-499 and 0244-869-499 and Barbara from Jackson at YMA.com. But as same way, baby episode of TV are lifeway.org, lifeway.org, Okoha, Ubuhusa, and same way now, Yamishrao, so we take a question.